Yunga tuvude ya teyo mubaka wa mkono munisipalite mu parliamenti Betty Nambooze Bakireke asabye abantu okugondera ebiragiro n'amateeka agateredwa w'abasawo okusobola okwewala okukwatibwa ekirwadde kya Ebola. Nambooze agambye nti Ebola ddala gyali era asabye obutawuliriza bantu boogera nti Ebola taliiyo. Ono agambye nti bannayuganda mu kiseera kino balina ebibasoomooza bingi omuli okumenya amayumba gaabo abawangaalira mu ntobazi, okugoba abantu we baali bakolera n'ebintu ebirala nga n'olwekyo tebasaanye kwongera ku kizibu kya bulwadde bwa Ebola. Nambooze annyonnyodde nti ku bigenda maaso abantu singa banaagatamu okukwatibwa ekirwadde kya Ebola nga balowooza nti taliiyo nakyo kyakwongera okusajjula embeera.
Omuganda agamba omukabi tajjibwa nsanafu. Abantu bajjamu gavumenti obwesiga oluse bagamba ebintu ne babitwala nga biki bikulu. Njagala babuulira bannange Ebola gyali mukwate amateeka g'abasawo ge babagambye tulabenga tulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde buno. Mu nnaku gye tulina bwe tunaagattamu obulwadde ate tujja kuba mu ki bubi nnyo. N'olwekyo mukwate amateeka gonna ng'abasawo bwe bagatugamba temudda mu kuwakana nti Ebola takola ki taliyo. Ebola gyali ebya ddala. N'olwekyo mufubenga bwe musobola okwata amateeka ng'abasawo bagatuwa tulabenga obulwadde buno tubuwona.